ngiyaza ngizoshaya ikhanda mfana angizange ngizodlala. Yes, uSkido Mandla badedele bafana. Yes, 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 yes,
yes, yes,
yes,
yes, yes, yes, yes,
yes,
yes, yes,
yes, yes,
Kwase
kwamnandi
awusijabulele
Kwase kwamnandi
sondela nawe mngani wami
Kwase kwamnandi
sondela nawe sithandwa sami
Kwase kwamnandi
usijabulele
Kwase kwamnandi
Kwase kwamnandi.